mugan. Umanye ujisute tute.
DJ Paduki. Ghetto Superstars Entertainment. DJ Bunduki, the street champion. Champion from Ghetto Superstars Entertainment.
Keep on.
America's finest, it's none other than DJ Bunduki, the champion.
Kwako sisemi uongo, huwalai. Umeegea mamgongo, sioni vitushe kama iwai. Wanaitaga msambwanda, ukipita moja kanga. Na utamu kwenye shanga, mihogo na zikaranga. Sitamani vya uwani, natamani vya tumani.
Kipaka na panya vitazani, minataka niwe mafuta. Ukipaka zikote mwilini, yeah. Ama, niwe taulo kangalai. Ukioga nina kufuta, kutoka jumpaka kwa chini. Ashala, ulivoweza kuhutabari. Naishimu chumba sendi varana tena. Sikufanyi vocha soko dukani, kutumie mchumba kutupe jalala. Sema mama, niwe duka la vipodozi, nikuvutie kwa kila kitu. Chumba ni uwe simu, unalia hata nikikukipu. Nisimame kama kinyozi, nikikunyoa unanisifu. Niwe godoro na shuka, nilale nawe kila usishu. Kafunguo gari ya bosi wangu, kwako zezeta, zezeta. Nikorati nifunge ulewe, mimi zezeta, zezeta. Haunataka ate nyumba ya baba yangu, kwako zezeta, zezeta. Kifaranga ni bebe kama mwe, mimi zezeta, zezeta. Kafunguo gari ya bosi wangu, kwako zezeta, zezeta. Nikorati nifunge ulewe, mimi zezeta, zezeta. Haunataka ate nyumba ya baba yangu, kwako zezeta, zezeta. Kifaranga ni bebe kama mwe, mimi zezeta, zezeta.
Yo, vipi, ni the seat of the grand pop.
Au sio?
Yeah, niko na DJ Bunduki.
Kapa
DJ Mkani ndana East Africa.
No more
all over the world.
No more sana.
Yero Superstars Entertainment, yani
Toma!
Na nyapola kurala kama kawa.
Ni Bunduki tu.
Tu, 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 tu!
WhatsApp. Press music, baby.
Africa's finest, it's none other than DJ Bunduki the Champion.
In the
shaka unakera.
In the morning, unanipa bila shaka mwingine wanatoka.
Sioni,
baby wacha mashaka mie hoi ya kanwenyena.
Sioni,
unautamu wa bata natafuna na vota.
Kiwanja gani,
lepatio Arusha makona tuka bota bata.
Wengi baby na pipimo, macho maka visigino. Miku wagiye wino, tangu sio milikimo.
Wengi baby na pipimo, macho maka visigino.
Street champion, DJ Bunduki.
Laringa kitugan, umwenye ujisute. Laringa kitugan, umwenye ujisute.
It's DJ Bunduki.
Salama.
baba Katu sosi kulalama Hithi kima fungu saba Mejitaidi sana Wena siku mbidisha labda Ila kina chonchanganya Hakuna mbia kaga Sena nakupa maua peleke Usichi natupa na umbawa ya poke Nasuna itapumba siku yaonde Ape paraka mumba Watoto
I'm gonna give you what you need Let me give you what you need. I'm in love. I'm gonna give you what you need. Let me give you what you need. She got me dancing, party, fiesta.
East Africa's finest. It's none other than DJ Bunduki, the champion. Superstars Entertainment.
Mama Tarumbeta, Mwaliana Melemeta, Deo Gogo. Sifani Nazopata, Asile Ina Ozesha, Deo Gogo.
Baba Arusi Ongera,
Kwa Nijamu Kubo Wanagu, Kaituze Shima Yagu, Jozi Lina Nitoka Wanagu. Macho yangu
kwa
kuharusi shike taratibu usije ukafuta pigo haraka ya nini wakati huyo ni mali yako yako mwanangu nchecheme ulofunwa usiseme kwa watu
usungo
maneno umumunye na chumani usiwape faida wa
Usipende
kukumbana na mume wako Hata kama kuna vipi
Bunduki.
Kutua kikuru njinyani, majirani wote wamekuchoka. Wanachumba cha furani, mtu gani we kwa kusoka. Washinda vifarasani, ya wenza kukurukoka. Ukome mwana furani, ona uso nivyo kukuboka. Zulimisho vifaroni, niko inye vikutoro. Uso na haya usoni, kote wazua nikoboro. Kivyo eha uchioni, kuwa una kasoro. Uso mchana chioni, si majuzi si tomoro. Zulimisho vifaroni, kuye vikutoro. Uso na haya usoni, kote wazua nikoboro.
Zingifuri, yezinga mala ukata. Uso mila desitu, uso juo chungozo kakata. Uso ya na peguri, uongo umekuja. Kujifanya mashuri, kumbechaka umechaka. Aga, mweza kumini turufu, sikarasa. Mweni yote ya umarufu, siku papasa. Tena joka lila nguvu, pakarata. Ile hotari maguvu, siku wasa pasa.
Ghetto Superstars Entertainment.
Ni wifu tujua na tamani kuwa sisi bela.
Chonde chonde mpenzi usije nyacha kwenye mata. Na kuahidi tukupenda mpaka mwisho. Mbona sifiki zote nimesha sima. Kwa moyo wa maisha wendo kila kitu changue. Niende tena wapi kwa kwenye mesha sima.
Mamipo nileficha. Walimungu warakutisha. Kila macho kifikisha. Sinachua kwanja wangu wa moyo. Ikisha penda nimepeda. Sinachua kwanja wangu wa moyo. Ikisha penda nimepeda. Ucha nipende peace. wala majumba kama ipo members ikwende masake unazidi nikona kwa kansi ananelewaza kwa mziku furi toka suluweka ananikonga kwa ukasuli kwa nikofundwa she's supposed to be my wife. She's supposed to be happy. She's supposed to have my ring. She's supposed to have my ring. She's supposed to be my wife. She's supposed to be happy.
After money, you're a badger. How do I am crazy? I'm a badger.
I'm a badger. I'm a badger. I'm a badger.
I'm a badger. I'm a
Toe michango kila siku zangu wanaoana.
Kwa nini nitoe michango kila siku zangu wanaoana?
She's supposed to be my wife. She's supposed to be happy. She's supposed to have my ring. She's supposed to have me when. Ananipenda vile sidanangi. Ananipenda vile misidangi. Ananipenda vile sikiringa. Ananipenda vile misidangi. Ananiliwaza kwa mziku furi toka suluweka. Ananikonga kwa ukasuru niko likofundwa. She's supposed to be my wife. She's supposed to be happy. She's supposed to have my ring. She's supposed to have my ring. She's supposed to be my wife. She's supposed to be happy.
After money, you're a bachelor. You're a bachelor. I am a bachelor.
East Africa's finest, it's none other than DJ Bunduki the Champion.
Wakaweka na mifano, yaliyo mkutaga shabani. Alokato na msumeno, kupendwa tena atamani. Akazani kama neno, upenzi wangu penzi gani. Wakafika za vitimbo na wasijue nani pagani. Masio yangu yanetuwa kwa kengine simoni. Safari yangu imefika kwake, ingine sioni. Macho yangu yametua kwake, ingine simuoni. Safari yangu imefika kwake, ingine sioni.
Moyo wangu mimi utaweza bila yeye. Nitaweza mwacha nikabaki mimi mwenyewe. Moyo wangu mimi utaweza bila yeye. Nitaweza mwacha nikabaki mimi mwenyewe. Maradhi, yenu tiba yangu, singizi wangu, oni kilaya, ini ndoto tamu. Atu anasema kicheche ya tuliaga,
ino na mjuwaga.
Na wanasema rimwache hajafuzwaga,
ino na mpendaga.
Ninapurudi nyumbani, ananipokea. Na kunibuzu nshabuni, na kunibatia. Macho yangu ametua kwake, mingine simoni. Safari yangu imefika kwake, mingine sioni. Macho yangu ametua kwake, mingine simoni. Safari yangu imefika kwake, mingine sioni.
So baby, why for me? And dance with me.
Penda sana na voka tika. Oh baby girl weka tika. Go down on me. Baby. Penda sana na voka tika. Oh baby girl weka tika. Uh-huh.
Street champion.
Kijichanganya naruka nawe za taekwondo hey, I'll be fight like a Jackie Chan Mumijiwe bwana kabitaba chan ay hallelujah
hallelujah
hata Mungu we mtoto mbona leo mutani huwa
utani huwa
ay hallelujah
hallelujah.
DJ Bunduki.
Kona nyapirika na mashini wa speaker, mikumi imenipa kibali cha kuwakilisha. Kick kick snare, menita nimetika. Now here comes the sound of the Mr. Tax Mister, Mr. MP, the MVP, and the true definition of the real MC.
The real MC?
The heavyweight MC, wanna uzito wa kinyoya, not the one to test me. The undisputed, undefeated my weather. Chagula guitar na ish kwenye all weather. Sometimes ships cuckoo, sometimes tuku tuku. Wanna dani swimming pool na waugesha kwenye upupu. I shut them down na onyo kwa makasuku. When you fit fupi kama umeme waruku. Mina was a billions, wana was a buku. Uno na vonengi neka na hezi punch enye muku. The only vera, respect mine, the true soldier. Mbetonga barabara na Peter the bulldozer. The iPhone, tango na tango, shungu vya soda. Uwezi fika mia na kama uja anza moja. Yeah, wana vip wana kimbia. One man ami wana pima wana kimbia. I come, wana vip wana kimbia. Shows like kibabe, flows like kibabe, styles like kibabe. Wana vip wana kimbia. One man ami wana pima wana kimbia. I come, wana vip wana kimbia. Shows like kibabe, flows like kibabe. Na kuchapa kiuchumi, na kuchapa kwa ngumi. Na kuchapa kwa heshima, na kuchapa kihuni. Na kuchapa kwa fanbase, picha ya time kumi. Na kuchapa kwa michano, hata rap kwa kirumi. Nilisha wasame, wasanii wenzangu. Walio kuja jimboni kupinga ufunge wangu. Mabazi na mabazi, jongezeni wanangu. Asante wana mikumi kukua na imani kwangu. Next time kija tena, protect your neck. Msije sema siku sema, it's fall for God's sake. Sana yatako moja, takubebo kenguka. Hawa wana watumia na wisho wana watuba. Kuingia mjengoni, hapiantia mawenge. Nimongeza wajikaji kinambatia na chenge. Kwa mia ni kulenge, sio lazima mnipende. To all you working seeds na wakandia ni wajenge. Mbunge na yongoza binadamu na wanyama. Boko kwa masie, najua nachokifanya. Usiku nisikia leo, jua kesho na rudi. Mwambie ni falme wenu siti angwa ifute vwe. Ifute vwe, wana vip wana kimbia. One man, ami wana pima wana kimbia. I gone, wana vip wana kimbia. Shows like kibabe, flows like kibabe. Styles like kibabe, wana vip wana kimbia. One man, ami wana pima wana kimbia. I gone, wana vip wana kimbia. Shows like kibabe, flows like kibabe.
Zako I feel so good, nini kikona. Awa mwendo nafanya kusubi na uniposhona. Kati unakuenda au na wakata kona. Nyuma nakatuni za masudi ulivyonona. Hivi unapenda wabifu wakaroboti. Ama sana au waze wakununuwa maganoti. Akina sana Anita. Macho kama unanita. Sazita. Shepu vela sidita. Anita. Macho kama unanita. Sazita. Shepu vela. Shumi. 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 Una violence. Shumi. 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 Wale shuna violence. Shumi. 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 Una violence. Shumi. Show me, show me, show me. Wow, you're showing
up. Umenifinyanga kama dona, makonde na donya, kama mpira Maradona, kichuya kona. Na wakisema na mawege, wambie uwera son. Wakiringisha mbele mende, nitakuga uya kono. Chunga kipenzi majaribu, mabaya sana oh. Na wendo doctor kunitibu, niwe salamu oh. Oh baby, Anita, macho kama unanita. Sasita, kiuno kayo ndo sista. Anita, macho kama unanita. Sasita, kiuno kayo ndo sista.
Shubi, lupa,
shubi.
DJ Bunduki, the street champion.
What's up?
love him, men envy him, but they all accept his talents. It's DJ Bunduki.
Kwa piki piki mara black mara white fipi kama unatikisa kibiriti I play no game I'm sure rafiki ukija kama upepo utapepea ukijifanya na mapepo tunakemea kama unataka mchezo kawashe luninga kisa kuna mtu anataka ujinga ujanja wa nyani mchini utaingia kingi meli naelea feli na zama shilingi haraka na harakati zako za pimbi unataka kucheza wewe na ushike filimbi binadamu wange kwa danger maneno yange shootingi kama lisa vitu vingine vikienda avirudi reverse kama sama asara roi na chopenda tunasema da pesa makaraka hakuna wasi wasi tukaze mwendo hili twende na wakati dunia iweke tuzo za wachukiaji Mungu kuna watu na vipaji. Narusha madongo kwenye maji. Bora upige michongo tanipa midani. Mara chenga mara don't network. Ziggy saga vichwa vieleweki. Life squeeze imezidi kwa complicate. Ukichanganya na mambo ya internet. Jela kesho tatukana picha ukutani. Jela tatafuti mchawi nani. Sasa chagua utajifungia chumbani au unatoka goma liko uwanjani. Kushoto kulia juu chini kama tia. Mzigo wa abiria dereva na gia. Chocha pazia lewe sifo kama bia Situ kwa serious wana tuwe pia Binada wange kwa nature Waleno yange shooting kama risa Kito vikile vikienda Hapiru niriva si kama sama
DJ Bunduki
Hudat, hii ni salam na ufahamu kama unauza mapenzi sio kwa binambu Una haja kusubiri hii ni hukumu hakuna kitu utapata utangoje kaskari wa zambu Dume suruali, dume kaptura Shauri za koli mradi sipati asara Usiona utani misiongi hata kwa ishara Taniambia nini paka unigeuze fala Kwanza nasikia hongo zinaleta mkosi Sentana nguguzi hata ukiongea kidosi Yabaki mapenzi tusiletena ujembazi hata upige sarakasi Tachonga vyazi
Bahili kama ni
Ndo mnavyosema Na ukinyomba kesho huni siki tena Kwani unauza nini dada? Unitaki mema
Weni dumesuru alika mbali na mbi Mbali na mbi Kama dumesuru alika mbali na mbi Uwendani na mbi I want the Gucci Fendi Spend it on a girl like me My name's Fee Monday Monday Spend it on a girl like me
Nihonge na nunwa nini? Kwa nini yani? Kuna kipi usichokijua ina TV ndani? Tulize ntakupa nini dada piga moyo konde Viuno vingi kama wario kima konde Sipende hela kama mfuko Haufanya unafofanya upate zako Visha wishi vingi binti sema na moyo wako Na ujifunze pesa zinauza utu wako Tajiri mtata kama sala Zipwela sitoi soba hili mini bala Unapenda hela zangu na mina zipenda pia Kila mtu baki na zake Bye baby tutongea
Mwanaume wa hivyo wa nini sasa
Ndio mnafosema Na ukinyomba kesho hunisiki tena Kwani unauza nini dada Unitaki mema
Weni dumesuru alika mbali na mbi, mbali na mbi Kama dumesuru alika mbali na mbi, uwekani na mbi I want the Gucci, Fendi Spend it on a girl like me, my name's Fee Monday
Mujini kipenzi, sirani shilingi baby Kupenda na zamani, ndo wanavyosemaga Wazuri ni wengi Ila uongo mwingi baby Wakisha vyo na vya ndani Basi wana kumwaga Ndo mana Ukichelewa dukani Miaka moyo kana nidunaga Nawaza Isi jema ngijirani Aka kuonga kilo ya unga Oh oh Sina kazi na kosa sentano kipande Bora ni kueke wazi ya nini mkufiche yambe Tumeumbiwa shika maradhi ndo chazo paka wengi wadange Niweke wazi ni kipi kinafanyo rikani Tell me baby love Oh basi nambie tena ukaniumiza roho. Magari ya wakongo mapesa mara nyuma mbezi. Usinichanganye na ubongo ni date kisa mapenzi. Sija kuwekea numa, umenipendea ruma. Bibi nikija kuduna, oh oh. Usije mgezea puna, ukaniachia nguna. Wana kumendea chuma, oh oh. Sina kazi na kosa sentano kipande. Bora ni kueke wazi ya nini ni kufiche kiambe. Tumeumbiwa siye kamarati ndo chato paka wengi wadange. Niweke wazi ni kipi kinafanyo rife. Tell me baby love. Nani pena inalisi na doho.
Vimba kita unanga hata kwenye kisa mami. Basi tulia kama maji kwenye mtungi baby. Weza kulea ili madi unipe shima. Kama mwolea itatia ili unawili sana. Nime kuzoea ili acha itani umasana. I wish I had kuona.
Till you test fight it, no one is better than him. Baby, give me your digits. Google map my location, come visit. You should show up in something exquisite. I could come over to yours, girl, where is it? You could teach me to speak in Swahili. Like, sawa, sawa, mambo vipi. Can you tell that I'm feeling you, really? I need Cuba and Emma, my baby. I know that you're
still gonna be a heart. No, I can't. I can't. I can't.
mwende mbali. Kani fanya ni pagawe. Natamani mbivu tamo saja tende. Ninogiwe nili nawe. Itakulina kwa mwenginyo sinde. Ijivuni kuwa nawe. Usini unise, usini ulize. Ifikuni nina kupinda wewe. Kamu yuka mkanisho mishu waka kasha tingu waka ai. Pendo lako wewe sitamani mwingine zaidi ya wewe mimi kisiki nilo hata shambani hata kwa jembe we only moi kipiko nina tukunye na zamani nisingo mingo milingi njoi mimi kisiki nilo hata shambani hata kwa jembe we only moi kipiko nina tukunye na zamani nisingo mingo milingi njoi
Sema sitopenda tena. Na moyo kangu nakaulizaga. Kwa nini mimi napenda tena? Nilitengwaga nikaumizwaga. Nikasema sitopenda tena. Na moyo kangu nakaulizaga. Kwa nini mimi napenda tena? Naona nakuwa nawe maishani. Naona kama niko paradise. Tujezani na wajanja tangu. Wanaweza kutushusha da. Oh, bye.
Zamani, you get on me, you get joy. Oh, my, 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 my be with me, baby. You always tell me one day.
Sipo nyona leo kama jana kesho
nikumbushe.
Sipo kuwa leo kama jana kesho
nikumbushe.
Sipo nyona leo kama jana kesho
nikumbushe.
Sipo kuwa leo kama jana kesho
nikumbushe.
Nikumbushe wewe, unikumbushe. Nikumbushe wewe, unikumbushe.
Leo nyota imenga, na sahau nilikutoka. Na idara umita, na mateso niliosota. Aye, ndugu zangu kinya, mafukara wananichosha. Niache wafe na njaa, nijisifu nitawanyosha. Yeah, silikuwa tukisumu bondo, chakula haina swaga. Sitaki kula chapodondo, nataka pizza na baga. Yeah.
Uniepushe maulana, nisichie njiani. Unikumbushe jana, kesho nipe thamani. Kwenye maisha ya muziki, ukiwa na upendo utaishi. Timu wazijenge urafiki, tusije kuona kwa kupambania viti. Eti nimuache mama kwenye viki, kisa mambo yangu ya metiki.
Ghetto Superstars Entertainment. It's none other than DJ Bunduki, the champion.
Hey,
unavyopiga gita na una watu mependeza, nyuso zao zimejaa furaha. Ujua leo hii kitatokea nini? Ujua leo hii nitakwambia nini?
Hallelujah.
I do this for you, this for you. I do this for you, this for you.
I do this for you,
this for you. I do this for you, this for you.
Najua napenda kukuona wewe ukiwa na furaha, najua thamani na heshima yako moyo unanifaa. Umenikamata, 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 umenikamata.
Hata Mungu we ni mzuri, you're so beautiful. Na Mungu kakujalia, hauna chembe ya kiburi. We ni msafi wa roho, I don't wanna let you go. I wanna marry you girl, and nothing comes between us. I'm gonna give you my love and make them wanna be us.
I do this for you, this for you.
I do this for you,
this for you.
I do this for you,
this for you.
I do this.